ono hettiniɓe sigilaji studio kalangu jamɗe joyi wittere ke mintaji sappo e joyi kibaruji mum e fulfulde komin Omar Hamma janganta o nani ko e kibaruji. E nder ko e kibaruji meɗen, gartol ɓiɓɓe leydi Niger yaɓe hijjore no woni e hoore mum. Gollal puufol safaare ɓoɗi fuɗɗama hande subaka o to meri mawɗo mo région Marati on. Nonni yewtere meɗen pindinal hande haltanana dow filla jarol taba biyeteke chicha, ko sukaɓe ummatore gonno gaɗa hande ɗum suulinimɓe kanƴum du woni ko kantirte nde kibaruji meɗen fulfulde. Kori jam hirtiyamo yerno kaliranomi o jonda e nder ko e kibaruji moɗo ndeoɗo miccito illu sappo e tati lewru septembre wittini du duuɓu jinayi ɗiɗi e sappo e jeɗɗi, ɓiɓɓe leydi Niger yaɓe hijjore puɗɗi no garta ɗum du no lanaji piroji bowɗi no yaraɓe ene wartiraɓe. Nden dow warde hande hijjoyɓe ujunaji sappo woni ko warti ɗo enda nden yame hande subaka o bandimi mbiyeteɗo Gongo Mamadantani yewtidi e goto tawaɗo nder fedde ko ho e calelol biyete fo Mustapha Kadi nani ko hawalani min do gartol ɓe ɓiɓɓe leydi Niger yaɓe hijjore.
Laana sappo en jeegaɓa kañum woni ko immi warde ñemeyi eko tawɗa himɓe keme joyi e capanɗe joyon. Inchallah nde Allah muuyi du dow sigila momin gaɗi on endan jaango laana sappo en jeɗɗaɓa kaadu konan waran warde e himɓe keme joyi e capanɗe jeegon. Nden noon noon kay laana sappo en jettaɓa ka enna kam won cektorto kan en himɓe ko tawa hannde dillay to makka wona himɓe ujune e himɓe capanɗe jeetato. Ɗum fuudu konɗan ni ɗum yahan wakkati ino min jirrini endan, saabu min kaaldi e faande Max Air holli wiide ke himɓeje ɓe fuu jottoyto ñeme e jam woodi du konna har filla are maɓɓe du konna fee goto are mum yoppatake makka ton majjata du.
Caggal hippitere wandode asamakka keroɗe leydi Algérie Assawe Bitiɗo ko waɗi soogeji kawjiɗi filla ndenagu tato mbara e goto ɓi wuro mbaraɗo préfet mo Arlita o waɗani o fammini nimɓe dow majjum. Nafana nayaldu nani ko wi bandimi mbiyeteɗo Ousmane Oumarou mo Arlit.
Mi noddi hawrine de ardiɓe domoɓe leydi tawaɓe ɗo Arlit. Ɓe hawrine de ƴewata fugari jaɓe ka kam. Nder wakkati o mi noddi ardiɗo domoɓe tawaɗo to bononde o waɗa, o haalani kam fuu no ɗum waɗiri. O wi'i loore bomɓe ɓe yurana littugal wakkati de faaniɓe, sey bomɓe ɓen pelli jaɓe dow domoɓe leydi ɓen. Polisiɓe ɗiɗo e gendarme gombara wakkati munda yabare nawni goɗɗo e hoore ardiɗo maɓɓe on e hoore mum wari to hawrine de. Amma fadde makko warde o watti bomɓe ɓe tayni ɓe doggirana har leydi Algérie. Laabi gon adama, amma dande de gattami e domoɓe leydi ɓe ni woni ɓe ɓeyda wattude hakkillo. Ɓe pama ko wakkati fuu irni he bandu no wawi warde he maɓɓe. Ɓe doma ko e maɓɓe ɓe tawe wakkati fuu ɓe ciriyiɓe ni du watta ko ɓe bawa renude himɓe e jawdi mumɓe.
Ɗiɗi lewru Octobre garo o sukaɓe jangoɓe nder jangirɗe pamare yaade collége no puɗɗan laawol l'école noni hande ɗum woni jandeji ɗum dow yaade kerol nder leydi ndin fuu. Dey noyi sigilaaki maɓɓitol jande ko duuɓu ujunaji ɗiɗi e sappo e jeɗɗi yaade duuɓu ujunaji ɗiɗi e sappo e jeetati ɗum wontiri. Kettine Ashana Hima, secret directeur mo cabinet ministére hawjinde filla jandeji pamarɗi, haalani bandimin biyeteɗo Ousmane China nani kowi.
Ko wowa waɗede ko jande fuɗɗa, misali jarol are jangirɗe, filla umminol janginoɓe, jobdi ardinaɓe filla jande nder reedu leydi fuu golle mum timminama. Laabi du adama ko watta ɗiɗi lewru Octobre lokkol fuɗɗa. Min gaɗidi pelle jinganoje janginoɓe joɗa haali gam ƴewtinade ɗume waɗa ɗume acca. Min kaldi du pelle janginoɓe e fedde saroɓe sukaɓe ko watta janginoɓe tawaɓe nder kuɓeje ɓe gala to janginta ummine jaare nokku fuu nder reedu leydi to janginoɓe jacci. Ɗum du gam waɗude mosala janginoɓe ligotoɓe ittaɓe dalila etol andal gal waɗagal. Hikka ndenne jangirde fuu heppata janginowomum.
Sarusi kawjiɗo filla gurdal rewɓe e denol sukaɓe mo région waɗi jahangal golle le jeɗɗire wittinde nde. Ɗum do gam batte hawrude jama'aje himɓe wuro Arlito fuu e famtideɓe dow yitugol hakkeji ɓe sukaɓe. Madame Imeran Barira goto tawaɗo nder sarusi on nani ko wi'i dow majjum o famtini bandimi biyeteɗo Ousmane Oumar mo Agadez.
mun zo mu yi aiki
min gari handen golli didde modibbe ardibe bangeje e subabe hubere den jamu min gollidan sukabe ummatore hubere den fabbi jamu min golli dittarebe mayre alal o min golli dawan awjobe kawu kawu e kokseribe min jewtidan he mabbe do laabi denol hakke sukabe ko wadi miden jewtida himbe be fu woni min taykake min gi'i ko himbe non badibe sukabe ibe taweedu wakkati fu chaka himbe kambe du buri huude ko wana no wadi fu gam minen jinganobe hakke sukabe ko buri hewde der biro min tawete denne de ko e mabbe pirtake be bawon yottinde habaru o e be kebay lawlu warde to hawrine de denne be daari hebake sukabe tawabe der mardi bondi du tettinoite
che to yara de sike ciki mo wiyatin hali
hande subako woni ko gollal pufal safare bodi fudda to meri mawdo mo gallure region agadez ongal gollal du balde tati watto ko hanta gam dum do warude bodi tawadi do endan der gotaji ndiyam yaade nokkuje to mburiji resetede dum do no fedde inditirtende do enda ONG CDF kam sigili dum Abdurrahman Umar Ardi do de fedde nani ko wi bandimi biyetedo Mohamed Maman Momarati
objectif de cette opération
ko wadi safare denu fufe woni uytude sembe jonte pabbe gonde no bare himbe do der hubere maradi to bongu natta jodo na tonya fu no wattante safare di misali gotaji e to buri rufete fu balle tati min gatta subaka yande jeegon fawar yande sappo jemma du nanga illa yande sappo fawar yande sappo didi denne no hani himbe paddo sukabe be acca tokkude min wakkati min tawa der golle de e boddo nokkuje de safare de fufa gan tawda do sukku fu sukku mun no wawi ummade safare de hejan wada golle de fu
on a une quantité importante de protein.
Garu alkaso ngal departement tanuti ilile lewru uti witini du ngal wala ingal golla ko wadi kasujo bagoto wala der magal alla eno ngal tawra dundu wadi ko horejo ngal garu alkaso egini kasun kobe ben yari ben der karuje kasu tawade der region nani ko bandimi biyetedo bo Bakar Mamudu Yaru wido majun sumana Amadu Alinya li famtini dunimbe fulfulde
yoole mawde tobude hikka hara département mo tantu région mo zender dum waddi ko garo kasu ngal tantu ngal endani bolode mo abeke fasama dum waddi ko horejo sariyaji to non tantu to hawtade e horebe sariya région enda be jeyi be yewoy no kurne sen wi ketno nanon hono horejo sariyaji région mo zender mitedo Shaibu Musa ko hali wakati be yewoy no kurnde
président du tribunal
ardido sudu kite mawnu hala ni min ko garol kasugal no yidi samude gandiyam wawi gal sanne denne no wado gal sama do tawabe der maggal
ko won lokati yana e
xor fati garol kasugal sama do kasun kobbe dum wadi ko horebe departement on endani be koji lawol hono egginde kasun kobbe endan der garwangal yarde be garuje kasugodde gonde der region on endan horejo sariyaji leedi zender Shaibu Musa
wanda akay kondane
neddo fu chardanado do kite mun sottata min tefan no wadi fu jomun yare ton zender e kite naka bendu min kewan no wado ko nokkure gon hebbo to be jaarete fadde nokkure de mojjinede gan hisinde be sarri maggal
fadde mabbe hebude nyiba garwal kasu kessal ni neddo funanga kasu jonin yarta kenani zender to enda uddowe dum waddi ko horejo sariya mo tanto endan ele jeddire fuse o wada laabi didi ya wartaji ton enda zender gam batte o yaw ya kasu kobbe o yewade konda dereji mabbe wakkati mo kalte enda laabin don no koje gam hebande hon on sodorma mosala ko watta ko tawe dum fuddum gasi
fedde witende Niger Tech hawtade e fedde leede duniyar hawjinde dillambe leede balebe yaade leede tuba kobe inditirtende OIM jeddire witende de woni kobe ngadi sigila doggudu del gallure agadez ko lati du sukabe survabe rewbe kiloji didi ndogiri worbe du sukabe worbe du ngadi kiloji nay de du do doggudu hawrana do ndan sukabe hemre e chapade joy dun do gam wattude fijoji pirtol balli der berde mabbe Situ Musa ardido sigila sukabe ummatore gan jonde patan der fedde o yemde nani ko wi bandimin Ali Keita domaj.
Ce projet-là, nous l'avons commencé depuis septembre 2016.
Le projet n'a même pas été le septembre 2016. Et le projet en Ottawa, Bangal, on a cherché faro hakileji yade John de Sukab Umatore, ndu konda ngoldo lawol wadi ko faware jondu konda nimi ngati ndu do doggudu, chagal doggudu wada ndu konda no wodi latol bal ko sukab be ngato kany e kitagol gadol tiyateriji. No fudu konda ni wada kana gam batte sukab be mbawa gollangal endan illulaw. Ko wattu sukab be hember be kay fu on OIM kan wonno federal duniya hawjide filla dilla wambe kanyum woni ko wattani be jawdi faabe kebbe gollira nenne neddo fokkama fere mudum chapantato wobbe du konda hawtinama jawdi gollitirri nenne kambe sukabe hembre chapantato be do woni ko min noddi min bi gar nata e dirol har filla doggudu ndu en
donc c'est seulement les 130 jeunes là que nous avons invités pour ce marathon
Nder sigila tewtol kop duniyaru ko sukaɓe ɓe ngaɗa duuɓi sappo e jeɗɗi ko waɗoyta le lewru octobre warwaru ndu nder leydi Inde fedde Niger mena noni ɓe ngaɗa duuɓi sappo e jeɗɗi nden no tawa illu jeɗɗire wittine ɗe to Inde Rabat nder leydi Maroc e ekkitagol piɗe baal noni ɓe piduwan du e jango e fedde wiyetede lionson de Maroc to Inde le jamɗe jeegon e mintaji capanɗe tati to Inde nder nokkure wiyetede centre technique Maroura mo Rabat. Fina tawa jamu e cellal fijoji pirtol ɓalli e golleji
ñande fuu do studio kalangu yewtere pindinol
yuude altinere fayade aljumare e ɗengal bellare yande joyyi e mintaji sappo e ɗiɗi e fulfulde yande joyyi mintaji noga e jeɗɗi hawsankore yande joyyi e mintaji capannayi e ɗiɗi e germare yande joyyi e mintaji capanɗe joyyi e jeɗɗi keerol jeɗɗire nde fuu e francire yande jeegom e mintaji sappo e ɗiɗi
studio kalangu yaadu leydi Niger.
En gartan e yewtere meɗen pillilol filla jarol taba biyete ka chicha ko sukaɓe ummatore ɓe agadeze gon no gaɗa ɗum suuli nimɓe wuro ngon sanne sukaɓe debbo yaade gorko potorɓo yaade mawɗo jemma ila nyaloma iɓe kawri neɗɗo no yaɓa iɓe gaɗa cefe cefe iɓe jara ɗum bandimi biyeteɗo ɗen da Anise Karimu mo agadeze waɗi taykaki dow maccu kettine nane kowi
chicha yo tabani noon laati ka wattanama kulle goɗɗe hannde nde endan keerol to jaɗole agadez a yiyan sukaɓe ummatore no jara ɗum sanne no han tawi ɗum ɗo ɗum laata ka sakkulla yaade e saaro maɓɓe kañum e hooreɓe wuro ngon madame ahamed to tan hadisa inna wuro noon eɗum laatini ɗum sakkulla sanne
de jeune
sukaɓe janngoɓe eɓe gala no janga to tokkuɗa fuu a tawa iɓe booɓa tabakka iɗum ada hakkillo sanne ngam neɗɗo anda ko ɗum rimanta himɓe ɗum ɗum waɗi miɗen gatta daane e ardiɓe ɓe ada laawol ko watta jarɗe chicha ɗe accama
jarol majjum ko wiyete chicha ɗum no wadda to saɗormaji yaade e cellal ɓiɓɓe adamaɓe alaji adamu laatiɗo kañum hawji nokkurto haŋaɓe sawrte le loctore agadez nani ko haali dow majjum
jarɗe chicha ɗe no waddani himɓe saɗornan sanne gantiyomo himɓe jarirtamo himɓe tinnoto no daaɓodira ñawgu himɓe ɓuri raaɓodirde woni ɗoyru mawnu jarɗe tabaka no sottina hakkillo neɗɗo fa abada abdin ngam yottoto wakkati mode neɗɗo yarayka neɗɗo walana hoore
mun
nde ko saabi ko hooreɓe wuro ngo endan ngalano haaldo filla ɗum ɗon ɗum wonno ko himɓe gonno ƴama koye mon nder wuro agades studio kalangu lande keɓɓe kamɓe hooreɓe endan fa heɓa fama dow filla kan endan ɓe mbi hono lumago majji e hoore mum wala no waɗare e dow laawol laaɓugol caggal mum ndu ɓe mbi yaade yeeso laaɓi koƴoyde dow filla majjum aboubacar ajual kañum wonɗiɗaɓo maire mo commune agades nani ko o haal dow ɗum
ɗo nder huɓɓere agades dow ko yaawi min adan laawol haɗude himɓe jar chicha o dow laabi gam jarɗe makko minen he ko e amin ɗum suulimin min durwan keddi bawɗe amin o watta himɓe acci jarɗe tabaka
jarol chicha on endan no haɗetele agades honno ɗum haɗira ñameyni endan jonka en kettino ɗoyaade ñalaaɗe ngarooje
ɗo wonto yewtere meɗen kibaruji meɗen e fulfulde tili en jetta Ousmane Amadou Ali Nyalli firtan ɓe ɗin en e fulfulde en jettan du Moussa Hassan Thigui liɗo habaruji ɗin e biyeteɗo Ali joni mi yoppidam e Moutari Mouhamadou Wara ko ɗemgal hawsankore
studio kalangu
sigilaji studio kalangu
agades
do radio sara
lamba capanɗe jeena e jeɗɗi fm
alit
do radio kausen
lamba capanɗe jeena e nayi fm
dingimi
do radio dilerem
lamba capanɗe jeena e jeenayi fm
kabalewa
do radio mambio
lamba capanɗe jeena e jeenayi fm
dogonduti
do radio dallon
lamba capanɗe jeena e ɗiɗi toɓɓere e jettati fm
walam
do radio baru
lamba capanɗe jeena e joyi toɓɓere e go'o fm
tera
do radio liptako
lamba capanɗe jeena e jettati toɓɓere e jeɗɗi fm
dokoro
do radio muria dakoro
lamba capanɗe jeena e joyi toɓɓere e go'o fm
ñamay
do radio scout mo kartaji
lamba capanɗe jeenayi toɓɓere e jeenayi fm
madawa
do radio sarawnia
lamba hembre ɗiɗi toɓɓere go'o fm
tanut
do radio damergu
lamba capanɗe jeenayi e jeenayi fm
studio kalangu